Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Yebo, sila 24 hours a day, 7 days a week. Usithola kuwo wonke nje ama platform ungalalela ku Radio Pulpit app. Ungayi download ku your smartphone. Uya ku Play Store bese utype Radio Pulpit app uzoyibona izovela. Yilapho ke usilalela khona online, unga live streamer na ku www.radiopulpit.co.za. Ku radio siku medium wave 657. DSTV audio bouquet 882. Openview channel 607. So uyabona nanoma ukuphi phesheya kolwandle sendaweni esakhelane nazo siyakwazi ukuthi sifinyelele kuwena sikulethele the good news. Kwamanje ke ngiyangale eDandi ngilanda umama uDr. Thobe the poet. Hey Dr. Thobe, happy Women's Month.
Happy Women's Month to you, Bashe.
Siyakwamukela la ekhaya. Ave ngijabula ukuthi ngiphinde ngibe nawe la emoyeni.
Eh, ngiyajabula nami kakhulu. Ngiyabingelela kubaphathi bonke bomsakazo nawe ohlelweni sidlula ngezwi and nabalaleli bonke ngiyabathanda kakhulu. Ngithi nje Happy Women's Month bese ngithi Happy Birthday Radio Pulpit.
Hip 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 hooray. Siyabonga kakhulu Dr. Thobe. Sisi ngicela ubabingelele emakhaya mhlawumbe nje briefly usitshele kancane ngawe ukuthi ungubani u Dr. Thobe.
Ngibingelele kakhulu emakhaya kubona bonke abalaleli abalalela umsakazo Radio Pulpit. Ngiyababingelela nabo bonke umndeni wami, ingane zami. Ngiyayibingelela uSimbongile sesihle Andile Mthiyane. Ngiyababingelela, ngibingelela wonke ama-followers wami nje ke ezinkondlo. UDr. Thobe is a single parent, is a teacher by profession, uyimbongi, uhasha omdala wezinsuku. Hayibo, motivator. Noma ikuphi kuma radio stations ehlukene njengoba motivator nje la ku Radio Pulpit. Hayibo, angazothi ngathini, is a loving mother, umuntu othanda ukwenza umehluko empilweni zabantu, umuntu okhanselisha abantu, umuntu onenhliziyo yabantu onesinikeza abantu.
Wow. Yo, ngiyajabulisa impela ukuthi kule nyanga yonke nje ka-August sizobe sinawe. Ngiyakuzwa nje yazi ugcwele, hey, yazi uphethe okuhle la kuwena ozosherela kona. So, usiphatheleni today?
Eh, namhlanje bahle nabalaleli bonke be-Radio Pulpit. Yazi ngifuna ukuthi nje kuyinyanga abantu besifazane. Ngifuna ukuthi nje use what you have to get what you don't have. Use what you have to get what you don't have. Usebenzisa lokho nakho ukuze uthole lokho ongenakho. So ngaso sonke isikhathi ngizothi balaleli, ngaso sonke isikhathi wonke umuntu mayizalwa, umntwana mayizalwa uzalwa efumbethe into ethile. Akekho ozalwa evula izandla kodwa usuke efumbethe, okhomba khona ukuthi esandleni somuntu nomuntu kunethalente uNkulunkulu asuke emnikeze lona, noma isipho uNkulunkulu anikeze sona. Akekho umuntu ongenalutho. Asikhulumi la ngendaba yemfundo, kodwa khona into uNkulunkulu umuntu anikeze yona, ngoba kuzokala ngelanga uNkulunkulu mayefuna ukuthuma uMose efuna ukukhombisa amandla akhe ukuthi yena ubani, unesimangaliso kangakanani. Uma ngabe emthuma uMose wayejwayele bahle ukuphatha nje induku. So uNkulunkulu zwakala ethi ene yini loyiphethe, uma ngabe ethi induku uthi akayidedele. Uma idedela phansi induku yaphenduka inyoka, kwayiyona enzima ngaliso noseGibhithe, yakwazi ukugunya zonke ezinye izinyoka. So ithini lento? Ukuthi nawe mlaleli, lokho nakho, use it because God is going to make a miracle out of it. and the very same ndugu ayiphethe uMose ibonakala futhi kwenye indawo kamanje bephumile eGibhithe isivula ulwandle bekwazi ukwela abantwana baIsrayeli nawe noma yini onayo uNkulunkulu nenze simangaliso ngalento onayo mlaleli ikakhulukazi bantu besifazane njengalokhu kuyinyanga yethu ngithi ndemlaleli kukhona onakhe esandleni sakho nometha what okwakho nje ukuthi kusebenzise ukuze uthole nokunye lokhu ongenakho mlaleli ngoba noJesu yazi mayifika nje bahle balaleli beRedo Pulpit mayifika ufika badoba benza into abayijwayele uJesu uthi ngilandeleni kanti ufuna ukuthi babone amandla akhe enza izimangaliso ngelinye ilanga ubafica abashikashike ubusuku bonke abangabamba lutho uthi uJesu abehlisele amanethi ekuduleni uma ngabe bekwenza lokho bebamba izwi lakhe bekwenza lithi zikaNkulunkulu babe sebebuya ney'nhlanzi ey'ningi kwaze kwagqabuka amanethi uyazi ukuthi lento encane emlaleli onayo wena uNkulunkulu engongisimangalisa ungayibukeli phansi into uNkulunkulu akunikeze yona ngabe yithalente noma ngabe yiskill kodwa ungayibukeli phansi
ya sure uyazi ngithanda le analogy oyenzayo ukuthi wonke umuntu uzalwa efumbathiswe thizeni so wena nje ukuthi umcele uNkulunkulu akwambulele ukuthi yini le akuphathise yona ukuze uzokwazi ukuyisebenzisa ngendlela ezomdumisa uNkulunkulu
kunjalo nje bahle kunjalo ngoba omunye bahle unikezwe ivoice yakhe nje
yabona
unikezwe nje ivoice yakhe ukuthi ngevoice yakhe uyazi ukuthi engaba sozimali engaba ubillionaire engaba ibillionaire omunye nje uyazi ukuthi unikezwe uthothi ngamahlaya yabona uthothi ngokwakha abantu omunye nezizandla zakhe khona izinto athi uma ngabe yena ngesandla sakhe ngoba uNkulunkulu phela ngithi sibunjwe uNkulunkulu andifuthi senziwe saba ngaphansana kukaNkulunkulu athi uma ngabe senzizandla zakhe nje kuyinto ethile ebamba ukhulu ebamba utshani uyazi ukuthi enzise umangaliso abantu abathi uma beyibuka leyo nto bathi wow bayithenge akwazi ukuceba ngayo hayibo uyazi kwakhona nje ukuthi umuntu uma ngabe efuna imali akenze sho ukuthi uyanikela phela ukuzilande enye imali kwabadingayo ukusebenzeni ngokudla okokugqoka uyazi ukuthi umuntu onikelayo kahle akaswele ukudla nje akube akwenzeki kalale engadlini ngoba uyamukela usebenzisa lokhu anakho
sebenzisa onako ukuze ukwazi ukuthola ongenakho wow inamandla i motivation siyabonga kakhulu Dr. Thobe sizophinda sihlangane ngisina sevikini elizayo ngaso lesesikhathi
ngiyabonga kakhulu nami
utholakala kanjani ke
ngiyatholakala neinkonzo zami ziyatholakala ku YouTube TikTok ngo Facebook ngiyatholakala ngu-Dr. Thobe uthi Dr. Thobe nje ukwazi ukungithola ngiyatholakala futhi ku-WhatsApp uthi 081-55-270-87 ngisho abafisa ukuthi ngibakhanselishe eceleni bengangifonela
uyatholakala ku-WhatsApp
ngiyatholakala kwa-WhatsApp ngisho nabafisa futhi ukuthi ngizomotivator noma ngizoshiya inkondlo ngiyatholakala kule number lena
amen siyabonga
kakhulu ngiyafisa ukuthi mbangivotele bahle bakithi ngibenele i-KZN namhla bangivotele ngenele u-best newcomer bangivotele
isho phela ukuthi sikuvotela kanjani
ngicela ukuthi ene bazowathola ama-details kuwena ngizowashiya kuwena ngoba ivoti ulithenga ngokuthi ungene kulokhuzane ufake imali eCapitec bavotisa ngendlela ehlukile this time
kodwa
nje ngizomnikeza wonke ama details before uphume uzobe usubatshelile abalaleli
okay siyabonga kakhulu and next week is ne surprise angithi sinenkondlo yabomama phela next week usuku olukhulu usuku loma though izoba on Friday sizo celebrate Friday thina ke sizoqhubeka si celebrate on Sunday unayo inkondlo ngithi eyi surprise usiphathele yona
Ngizothatha kwenye ngibona ukuthi izoba relevant kulezo ezikhona.
Ikhona, mina ngiyazi ukuthi ikhona, ikhona noma kanjani. Amen. Siyabonga Dr. Thobe. Ithingi kuphelezele la ngothulana indlela. Uthi konke okudliwe isikhonyane kuzobuya futhi. Uthi ziyabuyiselwa izinto zami. Thank you Dr. Thobe.
Ngiyabonga kakhulu umthakazi kanye nabalaleli bonke. Ngiyabonga. God bless you.
Amen.
Visit radiopulpit.co.za. Or spiritual fuel for the journey.
Lalela ukuze uzothola ukukhanya ebumnyameni. Thola i-app yethu manje. Ungangena ku radiopulpit.co.za futhi ungasithola ku DSTV Audio 882 kanti na ku OpenView 607. Siyatholakala Radio Pulpit, umngani wakho imihla ngemihla.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.